yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden haalan dow hawrine waɗane gam ƴewtinade no waɗe ko are tariki e finatawaji leyɗe gartirama. Selto Sarusi kawjiɗo durowo goho wi'i durwan are ɗe gartire. En kalan du fa hannden dow filla himɓe Nigeria ko watta himɓe ujunaji lasu feroɓe gari Tibiri e Guidan Rouge région Maraɗi. Gartol maɓɓe goldu ni suuli himɓe cakantaraje ɗen. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow filla burna e saɗormaji himɓe Difa dalila feroɓe gari tefi ɗuwaki nder région on anda. Duro wartirde are tariki e finatawaji leyɗe ɗum woni sembe hawrinde golloɓe Sarusi Selto Sarusi kawjiɗo filla tariki e finatawaji. Hawrinde nde du ni subaka o waɗa ɗo ñame dow ardengal tabule komi e ardiɗo Sarusi Selto e Adam Boube ardiɗo Irsh. Nani ko tabule komi o wi'i Moussa Hassan gam famtinde himɓe.
Leyɗe men Afrika tarifi bindaɗo wala e hoore ni o joga, ndenne hannde ɗi fuu nder hoore ni nimɓe jogiɗi ko filla mun woni no wadde ni. Tariki jogaɗo e hoore on winde woɗi Selto Sarusi noon kawjiɗo filla tariki mo fedde leyɗe Afrika no ɗon yaara yeeso ƴewtinaki muɗum no watte. Tawi du tarifi nimɓe jogaɗo e hoore on no jogirano illa e wudduɗo nde windama o welta hunde fuu ko laati silma na jimi ko waɗano illa nden nde dekama hannde dow beɗi e windama wala ko bonnata dow majjum. Ɗum waɗi ko Sarusi Selto on no durwa ko gartirol kulle tariki ɗe to haaɗu e jimi ɗin tan.
Décembre hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ñaw araji e pucci ñaw raɓo mu sanne no waɗa dabbaji ɗi wangi nder département ji région Agadez fuu seni département Bilma. Araji e pucci ko watta ujunaji sappo e ɗiɗi ñawgu nangi. Ñawgu ni hannde jaalama nani ko docteur Amani Boubacar ardiɗo Sarusi cellal dabbaji région Agadez wi'i Soumana Amadou gam humpitinde himɓe.
Nokkuje ujunaji ɗiɗi kemde e jeenayyi ɗon won to ñawgu endam ɓangi e nder leydi ndin waɗi ko wattude kondan ni hono dakiji ujunaji sappo e ɗiɗi e kemi jeego e capan tati e go'o nangiɗi nder majji du kondan no wori pucci jeenayyi du nonnon fa hannde mbatuɗɗiɗi wona ujunaji jeɗɗi kemi jeɗɗi e capanɗe joyi e jeetati. Ono waɗi ko wattu lebbi ɗiɗi ni endan ñawgu endan mataka fewi nokku goto. Min gon miɗen cigilo gam batte min gaɗa jahale min piilo nokkuɗe fo nokku fu tomin tawi hono dabba mbatuɗo no woodi min gula ɗum min ufa ɗum. Ɗum du konna gomnati woni aadi fa hokka jawdi fa ɗum waɗe caggal mo ndumi ɗin ɗon minen gaɗa jamiroji yaade e kamɓe joyi en jawdi ɓen endan. Ko wattu ko tawi soɓe jii gelaniyel gotel nangue ke ñawgu endan ɓe kaɓɓa anniya ɓe gadda ɗum to wutinere ɓe enda laatiɓe no wonder kero région on fou.
Kengal e gazel fedde latoɓe bal leydi Niger garti ƴuwi toon kudu warto lattol bal coupe tefol leyɗe Afrique hirnange indiraɗo IFOA zone B. Gattanɗe woronje ɗiɗi ɓe gaɗana. Amina Moussa ardiɗo hawju latol bal rewɓe holli ko Rafi Siriyade no woɗiri fa ɓe ñañani kanni waddi ɗum. Nani ko wi Adama Dawacew e téléphone gam famtinde himɓe.
Ko ɓuri nawnude min sanne min keɓa e siryade latiɗi e himɓe wooɗi du latol tolodirol heɓa e waɗede fa fedde sukaɓe rewɓe den ñeñe e latol bal. Bawɗe amen ni min gaɗi komin keɓi ni min golliri e mum gam sukaɓe ɓen jande ɓe jaata denne min mbita wakkati fuu min gatta ɓe latol bal. Ɗo ñame ɓe ekkintinama ko watta jeɗɗi jeetati denke ko horani fedde hawjini latol bal nden wadde tindinol fa sukaɓe rewɓe ɓe keɓe wawde e dow kondan latol tolodirol waɗe heɓa ɓeydirol yeeso e latol bal.
Gaɗa kippitakiji gaɗaɗi to nder église dolbel région Tilbéri hannden kulkulal heewi himɓe cakantaraje ɗen sanne. Tokkuɓe almasihu ɓendu ɓuri hulude sanne hanono neɗɗo dolbel gon haaliri ɗum subaka o e téléphone e studio kalangu. O wi'i du ni ko tokkuɓe almasihu ɓe nder cakantaraje ɗen no nder du'a uji ɓe ƴami du fa hannden ardiɓe leydi ɓeyde sembe laaɓi denal himɓe are mu'en nder cakantaraje ɗen. Nder balɗe bittiɗe ɗe ni kippitakiji puɗɗiti toon nder région Tilbéri bani ko sogeji leydi Amérique e France no tawa nder cakantaraje ɗen. Ɗum du waddi ko himɓe no ƴamtino noyi wonno waɗa. Professeur Issifou Yahya janginowo université jon andal dow filla denaku leydi e holli ko sogeji ɗi garay ga renude himɓe e are mum. En nani ko o wi'i Asumana Shinaga famtinde himɓe.
Ko waɗi nder duuɓi cakitiɗɗi enɗan leyɗe araɓɓe to alsilamako wodi sembe nder lewru sumay nde enɗan ɗum ɓuuri bonde sanne nde pelloɓeɓen enɗan nden woni koɓe ɓeyttu e golla maɓɓe ngal laamuyiɗi ɗi kono no ɓuyta hono golle nde naago ngo enɗan hono ɓe golliri hippitan koɓe cakiti ɓe gaɗi ɗum enɗan no holla wiide ke sigilaji maɓɓe no mawni sanne nder lewru sumay ndu enɗan wiye yimɓe jama'are hon nde waɗi dow moteje kewɗe hon ɗe enɗan tawi yiyaka fa yotto waɗa bonanda hono ni ndenne no wawi wiyede sogeɗi golleji mumen ngala no gadɗo noon ni ne naadu kasen himɓe laamɓe enɗan no gattani hakqilleji mumen yalla sogeji koɗi gonɗi ɗo enɗan ɗi ballan ɗum e nder gollal ngal to no hani ɓe paamake sogeji koɗi ɗi garay fa ndena Niger.
Ekkitade no waɗe ko cukaɓe deno e no waɗe ko mardi bondi accama nder leydi. Ɗum woni ko hawrine ekkitoɓe fedde hawrine leydi Niger durwoɓe ñifude kiitele kuɓɓaɗe gaɗi lewru avril lasu e nayi mum ton commune Danet région Agadez. Rewɓe ardiɓe pelle ɗe du ni rewɓe laatiɓe lewɓe lasoɗiɗo haaloɓe nane tawa nder hawrine nde e Cap Sahel Niger kandu walliri ko hawrine de waɗa. Himɓe Nigeria ko watta himɓe ujunaji laso perowi gari cibiri e gidan rumji nder région Maradi. Kippitakiji gonaɗi no gaɗi heɓiɗan bontaku nder cekantaraji ɗan du ni waɗi koɓe doggoye amma wala balla ka ardiɓe leyɗi maɓɓe waddaniɓe. Zakari Umaru gouverneur région Maradi subaka o noddi hokkoɓe habaru holliɓe ko garki himɓeɓe nder cekantaraji ɗe ni hulƴini himɓe. Nani ko o wi'i Mohamed Mamman gam famtinde himɓe.
Ɓiɓɓe bonɓe ɓen gonana no kippito nimɓe wuro ɓen nder wuroji mumen e ko'e mum gam ɓe tumi ranaɓena e wadde haɓɓidande e sogeji kawjiɗi filla nde nagu ɗi Niger. Yimɓe wuro ɓen du tawa kana ley commune Thiberi Guidan Sori e Guidan Rouji. No ɓe ujunaji laso ko wuroji ɗi jippini kono ɗon koƴanaɓe teddengi fi on hulƴinake sanne gam min kisake min daari nimɓe ɓen tawda kena rafi keƴoram. No wodi du misali wuro ngo nimɓe keme tato tawa nder mum jippingo nimɓe ujunaji joyo. Min tefi yidude e hooreɓe leyɗe to nimɓe feroyɓe ɓen ƴuwi de bawɗe amin jottaki ɗon min keɓayne pamral do nimɓe leyɗe bandiraɓe amin ɓen
to.
Nder habaru gommo fedde leyɗe tubakoɓe wurtini hannden fedde de ɗuni wi'i hokka millioji hemre e woronje e goho ceede sefa e ko deki gam wallirde feroɓe sakkitiɓe warɓe nder région Difa ɓe. Himɓe miccintinen duni ko himɓe ujunaji laso e nayo e keme tato doggoy feroyi wuroji mumen illa lewru février. Himɓe ko watta himɓe ujunaji keme ɗiɗo e woygu jeyaɓe leydi Nigeria e leydi Niger gari ɓeydi nder cakantaraji Difa ɗe. Hanonno Cristiano Stinilde ardiɗo hawju fedde de haaliri ɗum. Ceede kokkaɗe ɗe duni balliran ɗum ñiɓana ɓe to fukko e ko moƴƴina burna maɓɓe seɗɗa.
Studio Kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joyi fm
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Studio kalangu
feroɓe waɗoɓe ujunaji sappo e jeenayi naati huɓeede Difa caka lewru mars yaade lewru avril hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi gam heɓude to ɗuwi dalila kippitakiji boko haram nder cakantaraji ɗen. Garki himɓe ɓe du ni nder région o waddi saɗoro maji dow filla joɗɗinol hakkillo fukkingo e denaku himɓe e are mum e nder huɓere den. Ardiɓe huɓere den gaɗi sigila singude anniya heɓande himɓe ɓe to joɗo. Lawan Bukar yewtidi e Mohamed Mudur gouverneur région Difa gam famtinde himɓe.
Ko watto feroyɓe dillowayɓe nokkuji mumen ujunaji sappo e jeenayi on kañum woni ko jotti Difa ɗum ɗo gam batte Allah e kewol kippitanɗe ko Boko Haram wonno wadde nder nokkuɗe enɗa yiyorno horeɓe ton enɗan kaliri ɓe mbidu konnan hunde enɗan no laatani saɗorma yaade e yimɓeɓe ɓe tawi e nokkuje ɗen enɗan saabu satu satu eɓe jiya guykaji kañum e kulle goɗɗe koɓe gala eɓe paama ɗum saabi ni horeɓe région enɗan mo difa koƴi lawol wattintande yimɓeɓe enɗan nokkuje jonde muɗum en yerno gouverneur région enɗan Mohamed Moudour holliri
la question de la relocalisation des réfugiés
filla e ginol ni ɓe feroyɓe gankonu ɓen min mbowi jippinde ɓe nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo enen wakkati mudi nimɓe wuuro ɓen e pelle mballojo ɓen jardeke e ginol maɓɓe hedde gallure difa nden dow goudron ɓargol komadougou illu nden dow ɓiɓɓe Boko Haram ɓe gonana ni no kippito nimɓe wuuro ɓen ɗum woni ɗum ɓeydoro yesso no nder wuuroji goɗɗi dow ɓargol komadougou ngol min ka illu lewru mars tawami ɗo ndenne warde on kippitanɗe kewɗe gaɗa woɗi du ɓe gaɗi nimɓe wuuro ɓe eggi warde nder galluje mawɗe ɗen misali ley gallure difa hakkude avril e mars min jippinana nimɓe ujunaji laso gotel wara ɗum du faame ko nimɓe wuuro ɓe gala no ndeni ley nokkuje to tawaɗon ko anduɗon du nimɓe wuuro ɓe tawda kenana e guɓe kamɓe nimɓe feroyɓe waɗi gankolu ɓe
interne que des réfugiés
to jon o gouverneur nokkuje ɗe mbiɗon yimɓeɓe eggiran ɗe ede andana ɗe andaka
oui tout à fait
ƴeyi toon ƴeewoyde e wadde ƴewtinaki famde nokkuje nimɓe wuuro e guɓe ɓen e feroyɓe ɓen to feroyɓe ɓen kay werdude nde sayamno jon kay ñebdiji tawanoɗi ɗon ni kani ɓeydite
sur place
no wawi wiyede jawdi no woodi ko heeƴi ko wawi wadde gollal ngal funa
le gouvernement dans tous les cas
gomnanti hoƴi aadi dow majjum kadi pelle mballoje ɗen no ɗon gaɗa bawɗe mum amma mine hedde région difa komin jiɗini tawe ɗum fuɗɗama law filla e ginol maɓɓe ngol gam gallure difanen no ɗon haami saɗorno mawɗo tawa ɗon hande gannimɓe wuuro ɓen e hoore mum gonana no wiya ɗum heƴani ɗum en eggoyɓe ɓen e feroyɓe ɓen no ɗon tumire e wadde gacceji kewɗi
que réfugié
bandiraɓe tiniɓe studio kala nguudo kokkol habaruji meɗe hannde nde yewtere pindinol dow haala fille saɗorna e burna himɓe difa dalila feroɓe gari tefi ɗuwaki nder région o kokkol habaruji meɗen timmata seni jeɗɗira warore assalamu aleykum
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder galluñeme
ɗo radio enfani
lamba hembre fm
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi e toɓɓere e nayi fm
agades
do radio nomade fm
lamba hembre go'o e toɓɓere jeena fm
arlit
do radio ikokan
lamba capanɗe jeena e joyi e toɓɓere go'o fm
difa
do radio amfani
lamba hembre fm
doso
do radio farhan
lamba capanɗe jeena ɗiɗi fm
kirozérine
do radio anzourou
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
filenge
do radio mouria talka
lamba capanɗe jeena e joyi toɓɓere go'o fm
tilaveri
do radio tebonse
lamba capanɗe jeena e jeɗɗi toɓɓere e joyi fm
maraɗi
do radio garkoa
lamba hembre jeɗɗi fm
tawa
do radio tambara
lamba hembre jeɗɗi fm
zender
do radio chukura fm
lamba hembre e joyi toɓɓere e joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu